DJ Shinsky.
Banjuka juu, life ni fupi na misi chifungi, na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Diga akburukanga.
Banjuka tu.
Diga akburukanga.
Banjuka tu.
Diga akburukanga.
Banjuka tu.
Diga ak, diga ak, diga akburukanga.
Diga, diga, piga statue, inua mkono alafu cheza na mguu. Piga, piga, piga statue.
Piga up, piga up, piga up, burukanga.
Atokire kana irogero deda hiki, nongi nyande rute uomboko. Geri huonje kiatia na magoro makwa, mothe na mane makusoto. Geru onje za koro niwe dance master, yule wa madanza kudonjo. Geru onje oe moko hamwe na gasmairo, nde ruta ikinyani ili roko.
Piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, piga up, burukanga. Piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, burukanga. Buruka, piga up, piga up, piga up, burukanga.
Ati nyota ina di room and the light get right now. Nikuja na ubat body moving like a fighter. Tim, tim, panda, vibe kuwe tight. Kamo kona mali pasa blank city light. Bang, bang, down, bang, down, pause. Kahora, kahora, keri roni karido. Kahora, kahora, no menye dena toido.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamboyo.
Sorry, sorry, waka waka, 2010.
Maya, 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 matumbe, maya, matumbe, maya, mamboyo.
Let's go!
Mixing the best international music. It's your favorite DJ, DJ Shinsky.
Waka waka waka.
Hey, iki bamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top.
Dojo mabe, dojo, dojo mabe, dojo mabe.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mabe, dojo, dojo mabe, dojo mabe.
Tuko tao, CBD kwa penthouse. Wanadhani CBD ni guesswork, lakini jua BD tunazoza. Nani magrami tundo tunangoja. Donjo maber, kwa mdomo ni kuber. Na doba joni mwaki ukipenda imeliel. Napendwa na mapeng, na wote joni ten. Nikikusalimia unanijibu tu maber.
Napenda,
napenda vile magala wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile mamanzi wamekuja wameiva. Iki bamba sana basi bulito. Select a cheza doba once from the top.
Dojo mabe, dojo. Dojo mabe, dojo mabe.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mabe, dojo. Dojo mabe, dojo mabe.
Makwela na majaji wanazituka. Stare ubamba sana bada ya mboka. Masase watiaji tuda watuka. Salamu wanga moja na ni top shota. Originali, ofla wanda mkali. Ninasumbuga town baka mashinani. Kolabo na iani, ande mtaani. Wakiuliza wambia tuko CBD ndani.
Napenda,
napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda,
napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Iki bamba sana basi pull it up. Select a cheza doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisia speaker, we mash it up. Fire, we light it up.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Kundanya, konama frumbanya. Frumbanya, frumbanya. Kundanya, konama frumbanya. Nima witite, ako sete sekete. Chiki benye, kundanya, konama frumbanya. Frumbanya. Frumbanya, unranya kona mafrumbanya. Nima witite, ako sante siketia.
Hizi si kawaida, hisi bigi ni biga. Hii nafanya tunazuba, kwani haga ina mimba. Cheza na uko, kama we ni bigina. Hizi zipewe nini guys, zipewe heshima. Rika yako labda icheze na Joyce. Inataka pesa, hisi ya kwenda out with the boys. Hawa ndo wale mama ali wakanya. Lakini don mageki seti ni kujifanya. Ready manati, sketi ndula mbanati. Kwela kona S, alfabeti neza T. Hizi FYI, lipa wezi pata free. Labda a shoot a boss, tuzi cheki FYP.
Kuundranya, kona mafrumbanya. Frumbanya, frumbanya. yako na mafurumbanya ni mawitite akosete sekete cheki venye kuundranya yako na mafurumbanya furumbanya furumbanya kuundranya yako na mafurumbanya ni mawitite akosete sekete.
Yo. Ah, usieke filter kwa view once my dear picha jegi mistaki. Kama sio clear thick girls mi wa hype na petiti mine pia ama leg side boy na jaruma sumesikia. Geuka nikaona nionyesha chezi namba mafrr mbanya stafanya ntake namba watabamba mikindo ziubamba bodity dangerous kama mdomo ya mamba nyashu mebeba kilo 41 kia Michael yoni mbuzi mzima madamu kona kwela bila do boy boy watagwan uliza sidika amba na tisha siri ni gani kwe soft and bubbly ya gangumu kasirisha hakuna ira sijaitekana huko murima anza na Nyeri Moranga alafu na Karatina Bell mpya yao magala wote wako 19 Meru Kituiki sumu pena wesa mabuda wanateta unafanya toji pesa walayuki na ma unawakembesha clearly wagido neza nihemesha
unranyako na mafurumbanya furumbanya furumbanya unranyako na mafurumbanya mawitite akosete sekete cheki venye unranya kona mafurumbanya furumbanya furumbanya unranya kona mafurumbanya
Kiflo ni kondo got ni rea bombo Neza kutuwa ngira usofu kukai sonjo Na si uchawin kazi mob na kuomba solo Ni mistake kwa miniko shoda na michoro Kani na mkaf kakipenda deep steep Na msaf na mpeleka mbio half time pass Ikisha mwagika haizole kitap Hini easy na kanikola na mdish Kudai yote kuteta juu ya deep Keep sigi sim kuteta kudip Katika kakiza mabasi kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari Bombo ai nyima, nyima, nyima kan Kare one kan, kare two kan Kare kare Akinyonya poa na mari Bombo ai nyima pan
Una tuitia kikosi Nazama wele sauki nitia sikosi Penzi lifanya Hussein na tuwe machozi Lecha Pamela nikondokia mikosi Chem chem nafanya shirati Kafanya njiki ati Watupendi wanatuekelea miadarati Kitufani ni ati Natumika natumika na maziwa si ati Anti Kona mpua si ati Ntaka uwa si ati Nini metulia skwangi inje kami ntuwe shati Esharti kaina mesharti Niliumba maumbilo unitamtana
shati Don't shake Your money maker, baby. Your money maker, girl shake. Your money maker, money maker, money maker. Wow, wow, wow. Your money maker, girl shake. Your money maker, oh yeah. Your money maker, money maker, yeah. Money maker.
Mbamba venye unatingisha baby unanimaliza Adi mina rausha kama mina shikisha Luku fine itabidi nimepiga mavidala Ano amezima na nisherei na ita Na kani bigi na itapa chapa Mamizinga sini mingi tunakata kata We pull up your bumper shake your batam Kama mazi hawezi shuguli Johnny one time Suka makeki pindu wa majegi Vela sisedi kama sisensi Suka makeki pindu wa majegi Vela sisedi kama sisensi
Girl shake Your money maker, baby. Your money maker, girl shake. Your money maker, money maker, money maker. Wow, wow, wow. Your money maker, girl shake. Your money maker, oh yeah. Your money maker, money maker, money maker. Oh, 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 oh. Leo tuko kio, hataki vita taki wo. Tuko tipsy na tunongeza mo.
DJ Shinsuke.
Zishuke niko na marafiki na nawapenda buri Hakuna kuchangia mzinga bora tuwa nichunge Cheza na rada onyashpala Na niko na zigi ningi kwanza za Amsterdam Come ni kuchombe we pia na yo madam Walaizi nilipuka kama keje ya Saddam Onyiwe ustite na demwa dorime Usinikulie Ikibidi nibakishie Uye oh yeah. Kami nataka Kami nataka Kami nataka
chere na kwanga ngumu jo kuacha.
Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo,
tuko chipsi na tunongeza mo.
Oh, leo tuko kio, hata kivita taki wo,
tuko chipsi na tunongeza mo.
Kama ni kama ni kama mechi likubamba na ukambia pia mabeshte cheki sona nitaka
Yo minataka
makosa ilifanyika nitakwa nikatakika ile kitu nikatandika na bado tunanitisha
Yo minataka
mtaka yote kosa yote sita baki umechagua cheki ipita na mimi fadhamo ilishaungua mana tips yata huko shoki kuja na rarua si unajua mimi musa mbaka retina pasua mpenzi mtazamaje kageuza mtazamaji wa mapenzi tabaki nkatemaje nani leo ndo cha mpe wapi shangwe ni kasi lali zabe leo nimepata klande tukisha gwethe leo nimepata senje denge na bakia bima brother sema
oh leo tuko kio hata kivito taki wo
tuko tipsi na tunongeza mo
Mr. Vibes on Vibes
oh leo tuko kio wow, wow, wow. Another and then
suda tuko tipsi na tunongeza mo
wow, 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 wow. Hey girl, girl let me dive in and you want me first. Nini asali ama maziwa, kiona na oga nimemwagiwa. Awawawawa. Hey girl, no kwanga fine how na maringo. Forever nice and you're so simple. Nakula kichwa ni kuwaishingo. Ay ay ay, cause she's a water park. Yeye ndo amefanya niwe Aquaman. I can swim over land and sea. Keep you close cause you're on demand. Why? I know what you want. Privacy and a master key. Friendly face you can sit upon when you're traversing over Babylon. Oi, yeah. Only chairs and a tap, sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipi naweza fika. Piga namba ya plumbai. Na piga namba, piga namba. Piga namba ya plumbai. Na piga namba, na piga namba. Piga namba ya plumbai. Ulicheza na tap sasa maji na mwagika. Piga namba ya plumbai. Atokuwe mbali bado pipi naweza fika. Piga namba ya plumbai. Na piga namba, na piga namba. Na piga namba ya plumbai. Baby piga namba, piga namba, piga namba.
Niliambiwa hii maisha itaki pressure. Ukiwai chance ya kutesa we tesa. Shida za kukie sabu moja pesa. Hiyo ni ufala ziki kamziwisha tena. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ukitokwa mpoa. Na hesabu zako zilikuwa utamuoa. Uwanga bad, atilandia na kungora. Kitinga na kufuli huwa pressure we ngoa. Uwanga bad, juzi nimewaipake. Vuruga vuruga, cheki imebaki zate. Atireze na mintarudi tumboka. Nikiwa zingine chafua mbogi ile proper. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2. Shugulika zako, mina jipanga kwangu. Uwanga bad, ngori sana. 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 Uwanga bad, bad.
Rat, tulinche tikula jasho pavotiti. Inasema zamazi ni kama ini. Hapa city capacity, mademo ko on. Hapa city capacity, misi jui kani. La
shaka nimesota na jambia roundi nita save eh. Nikisikia mshahara imetoka na kula hiyo do bila shame. Nimekosa self control. Nikifuata haga lazima ntoe do. Hesabu ya demi na nipeleka loss. Nikisema nime change na chokozwa na ka text. Ana text neza kuona. After hiyo ni kumes. Asubuhi na mkana pesa less. One thing must kill a man, a woman will make a man die a broke man. One thing must kill a man, karata.
Lana, lana, nikiona dem doze na ntoka.
ati pesa sigila kitu, nionyeshe maskini yanapendwa. Pesa dawa ya homa, itafute kila siku, na usipo simu zako tutalenga. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supana kucheza juu ya nini? Pesa. Nini wangalubi hapo chini? Pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Supana kucheza juu ya nini? Pesa. Nini wangalubi hapo chini? Pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa. Angoja, wacha ni wapige pressure. Tangu nipate pesa, msupa nko na soft texture skin. I even test better. Kutembea kwa jua mambo yangu na nitesa. Misi katai kukupenda na kupenda, lakini kahuna pesa kuna mali tunaenda. Kini baganji nitakuongezia mokipenda utapenda. Narudi kwa nipigana nitenda. Shamba, eka, wapi kileleshwa. Small girl, big god, big bad nature. Kwanza pigwa lecture na nani fresha. Nata nkikujenga jua tumini pepa chesa. Gugu za kiume siyo gym, ni pesa. Kupana kucheza juu ya nini, pesa. Nini wangalubi hapo chini, pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa. Nguvu za kiume siyo gym, ni pesa. Kupana kucheza juu ya nini, pesa. Nini wangalubi hapo chini, pesa. We tafuta pesa, tatafuta pesa.
Mr. Officer, oh Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita. Mr. Officer, hey, Mr. Officer,
mage mage. Twende, apande please tafadhali. Ni leo tu, nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apande, apande please tafadhali. Apande please samahani, apande please tafadhali. Ni leo tu, nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apande, apande please tafadhali. Apande please samahani. Ati story napiga, ni leo nona kani juzi. Leme kwa ndefu, na bado nkwa raka za shugli. Chafika kwetu, na napatana na vifuli. Sanzemi nishikel kwa kidogo, mini tokendu. Akanishika kanisho kijana unaitwa nani? Umetoka pande gani? Mbona unanuka bangi? Ipa nyingine na mshomi hata sinuki bangi. Nilikuwa kwa beshte flani, kwani ujui mimi ni nani? Masai nengi apande ananipiga tero. Akanipata na mali mimi nadhani ni mapepo. Kumbe ni nyongi mimi nadhani tutanegwa. Kasemu lale ndani kesi tutamada kesho. Apande please tafadhali. Ni leo tu nimejipata na mali. Sangiri mbao saise nato wawapi. Apande, apande please tafadhali. Apande please samahani.
Oh, Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita.
Mr. Officer,
hey, Mr. Officer, hakiko wapi tunalia na kukui.
Mr. Officer,
oh, Mr. Officer, unasema unatulinda lakini vita.
Mr. Officer,
hey, Mr. Officer, hakiko wapi tunalia na
kukui. Kujia jaba tumeseti tuko on, zimekana shiku wa SBO.
Follow DJ Shinsky on Facebook, Instagram, Twitter, and TikTok at DJ Shinsky. Subscribe on YouTube at DJ Shinsky for more mixes.
Tunatibu hadi malaria, kamna gelia. Hapa Kenya kuna nizo keke na honoria. Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria. Mjunde mana dera ni na chapaneza karia.
Ai, ai, honey, miwaka somebody. Leo mi ordinary, kesho somebody. Ai, ai, honey, please come dine me. Later siki na iskoche la lenda.
Nina kiss to the city, give me a kiss to your kitty. Kiss to infinity, na die on the pili. Na sidani na kudai juu ya nyash.
That's a lie.
Na sidani umeniwai juu ya cash.
Not a lie.
Kujia jaba tumeseti tuko on, zimekana shiku wa SBO. Wana die from tuko na dimiti shama huku kuna diwa gange mbio. Kujia jaba tumeseti tuko on, zimekana shiku wa SBO. Wana die from tuko na dimiti shama huku kuna diwa gange mbio.
Makosa imefanyika, tenje lilizimika. After zianze kushika kwa basha kimataifa. Haram sezi kula poko, niko kwa bashi meja mangoko. Tatumbao tuko kwa soko, natumenyanya taki nyoko nyoko. Halal sembe na arosto, napenda bashi meja mangoko. Tatumbao tuko kwa soko, natumenyanya taki nyoko nyoko.
Tunachana kweze, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna. Tunachana kweze, tukisikiza rumba. Debe ni debe, bora inachuna.
na chuna. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatujatosheka na disco. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatujatosheka na disco. Iendo sana mama yo.
Kwa majina ni yani.
Mr. Vibes on Vibes.
Kombota ni satisa. Na zangu zimeshika. Kilele nimefika. Na sio ni leo nyumbani nikifika. 14 bora.
14 supu. 14 supu.
Kuna warembo ukundani.
Wana niteka na view. Na enjoy the view.
Fatuma. Napenda vitu umebeba nyuma. Oh my human. Unanimada bila huruma. Tunaingia matri. Kazi meshika, tumevuta matrix. Nadhani hata nilipoteza kiss. Na tukizima kigonyi usisahau.
Tushukisha stage ya mwisho.
Mama yo yo.
Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Hatujatosheka na disco. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho. Tushukisha stage ya mwisho.
Signorita, ije nyumbani uko na mista. Ama ni kuja kwa fiesta. Wallahi tunaweza tesa. Oh Lord, umeumbika mama. Figa yako inaniita. Na inaniita kwa majina mama. Akina shindo kukulenga. Oh Lord, yeah. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, boy, boy. Medunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ay ay. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Naka kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda. You're cooking girl and you're the only one who knows the recipe. You got your money and your legacy. And now we're sharing our destiny. Oh Lord. I knew it girl. Kuna kila kitu but you're missing. Wezi peana vitu easy. I thank you baby for blessing me. Oh Lord. Yeah. Money, 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 money. Aye. Ili sheji fane teji kampane. Aye. Mina ma body, 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 body. Aye. Tuna pepe ya inani sansani. Oh. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, 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 boy. Medunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ay ay. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Na kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Napenda skanking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile
minapenda. Wanasema nimesota mizina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha kuspread hizo rumors. Ati gari yangu mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo rumors.
Dada wasi. Don't spread, don't spread, don't spread. Don't spread, don't spread, don't spread. Don't spread, don't spread, don't spread. Don't spread, don't spread, don't spread.
Lagi tu na, lagi tu minapata. Ibidi na jasho imeniweka hapa. Mini kufa, nana kula bata. Wenye wivu wajinyonge wakitaka.
Wanababaika sana wakiona vile Mungu anafungua njia. Mwenzangu we pambana, usiseme Illuminati na nisaidia. Wanaangaika sana wakitafuta vile wataniharibia. Kile nachopata taridhika na najivunia. Wanasema nimesota mizina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha kuspread hizo numa. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo numa.
Same number, it a kusho ever busy. I'm like peas in the pods, squeezing in my bees now on rotation. Busy B, mtuangwa tonanga baby, umeshindwa na machizi. Nguna kwangu weni madam, I hope nangam. Story zangu umesikiza isn't a false alarm. Rock and kaminya, denge kanipengi na bidi na kafinya. Siziza sika simrisi, utajitoa. Pimp wake akaniuliza umetibiwa poa. Chicks camping langata uko rowera, oh senior citizen akalia.
Chicks camping langata uko rowera, oh senior citizen akalia.
Ndona mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nizan. Tumejaza nani katko kwa nizan. Ndranya mina wombru Mona Lisa. Hatuko kwa misa utadhani kanisa. Jaza nani katko kwa nizan. Tumejaza nani katko kwa nizan.
Fala kafegi akianza joke complain pedi uchoma ganja vedi anasau ni plain cut cocaine ufate cut cobain ni ma tap 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 adi
si attain niko na alele na nakauma diche pande ya left ni gwede hiyo ingine ni chen antaka ni mlele na kutuma ata plate on to the next one to finish replay
nimekuget na mavitu mingi ndo mana nimekuwa ni kiuwa vas ili kakas wali dash pata kashindo vilo hata irivasi I'll be the worst of the best ndo mana nikimada na sema tina jigas na nika rest the case nikapanga vide na weza nika GM match they could just test na waonyesha vide neza mada the rest kaini contest basi ni wache nikikingia GM rest na weza confess nimeko madara kutoka ni wache tei madenge na komesha vide na wamanga gajoni kama ni mei
kumbabas 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 kong 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 kumbabas 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 kong 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 kumbabas 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 kong 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 kumbabas kumbabas
backbencher ndani ya S class backbencher ndani ya S class backbencher ndani ya S class backbencher ndani ya
when you know view angle ni side mirror kaki lori nimejibebe majicha kugosani fing bado sipo makinika sigoe mras kumagunga adi rehab country nipige hype ni track mamita jam down na nijipi nitaka tisa namba ni jamo bado zai badilisha labda mtando ni wangore na class juo tuliwai ii saina wazoza na S-class sima ka Tesla magot pindyo shepherd chauffeur stay safari na jipeleka S-class 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 convoy convoy nda inaongoza ni defender stranger z strictly na kwa ga members backbencher ndani ya S-class backbencher ndani ya S-class bula zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 samahani kwenye wako kwa njikli roll kiji kwa model ya nani digi neza jitangi neza busy zero mileage nda speedometer na cheze ya 260 samahani kwenye wako kwa njikli roll kiji kwa model ya nani digi neza jitangi neza busy
chase cash bila shortcut but road kiwa na jam na tumia wrong turn very sure to the crash S class Kigonya mepitishi wa stima kabonda na tumia kama Trojan kwa mademzao kwa vuli ya toja Dirisha zikuwe top ni hotbox na maboza Kabaridi ni warm up, full tank na medi kuzoza long time Tuo
tuliwa ii, saina wezoza na S-class Stima ka Tesla magot, pindyo shepherd, chauffeur stay Safari na chipeleka, S-class, S-class, S-class Convoy, convoy nda inaongoza ni defender Stranger Z, strictly na koga members Backbencher, kani ya S-class
Full on the gas, pedal fast and furious Ni genje sana, ni doneza uleza Julius Stone fest, hatu cheki tuko serious Seen my head, but they can't bully us Flow mysterious, zao ni hilarious My small fish, na waweka kwa aquarium I got buzz Hard buzz, kama titanium Foot on the gas, pedal fast and furious Ni genja sana, ni goneza uleza Julius Stone fest, hatu cheki tuko serious Seen my head, but they can't bully us Flow mysterious, zao ni hilarious My small fish, na waweka kwa aquarium I got buzz Hard buzz, kama titanium Chukoze ndo utajua sija tulia Utakula mistari ukiyap wetulia Album ina drop lini Mafans wako curious Sina mula piga simu moja seniors Money many cups, ha, they call me genius MR, fly adi Trinidad If you do me good, good, yeah, do you right If you do me wrong, kama kawa, yeah, do you bad Time to get serious Gang yangu imevunja Hi, hi, tunakunja nga magunga Got the pro max, unajua si mvuma Niko na pen, book, na ruler Twende right, left, wana nita club Nova, nimesunda stuna sema nimesunda Baby girl, twende home Masane kukuliza Put on the gas, pedal fast and furious Nigenja sana, nigoneza uleza Julius Stone fest, hatu cheki tuko serious Sima head, but they come bully us Flow mysterious, sound hilarious My small fish, na waweka kwa aquarium I got buzz
Huh.
It's all right, only mfubi ndo mana una look up to me Ground tunajua vizuri buri kwa angi east Saka stage upak nduzi ndo come to beef 1916 ndio real sick up my vein Transport enyo nimepandisia kwa ngoshi Ni wakupita tunajua ni mamoshi Adi odi, si hote tunajua njini masoshi Ni adi teacher lazima tu mge kofi Kwa jolelea, ngori, chunga ni nani unaongelelea Gold boy, adi kwa freezer na watokelezea Damn sight, maasi kuna mali watawazea Damn sight Kojolelea, ngori, chunga ni nani unaongelelea Gold boy, hati kwa freezer na watokelezea Damn sight, maka
Tuko oblock na makando kwa giza Kwa giza Majome kula nare usiplay na stima
Bocho skanyage kibu chungo skanyage
Tuko oblock na makando kwa giza Leo kuna boy analala kwa freezer
Poka poy mena devo poka
nisiogopi smoke, nisiogopi no. Ndako smoke kama loud ya Canada. Hini Glock 19, nani full clip. Blena anadhani hini banana, tu Glock na zina fanana. Zisha zoe ya kubeba lawama. Ground na rewatch kwenye na kanyaga. Nimeret kini tome pagawa. Fly high, bila bila mabawa. Na koko high, bado jua when you walking dead. Ninge kawo na beef na mimi ngeji nyuri instead. Si spread rumors, miganji na spread. Success inani effect. Number one simba tu ikweni bad man. Ata sungura na ishinda ujanza. Si lazman kutress. Kichwa yako neka order. Waki deliver na ikanja. Tuko outlock na makando kwa giza. Majome kula nare usiple na stima.
Watch us kanyage kebo chongo skanyage.
Tuko outlock na makando kwa giza. Leo kuna boy analala kwa freezer.
Nitishe na mapro body unit. Kijana unique. Nona unruly. Fully bad every day zina booty. Jiandudhi na dress to andudhi. Mtishe na mapro body unit. Kijana unique. Nona unruly. Fully bad every day zina booty. Jiandudhi na dress to andudhi. Number uno plus half no man I jai do. Nona mavo una yap when you drop out high school. Unashinda uki brag when you crowd una move. Mekwa stagnant is imtame to let there be flu. You're not serious and at home come on serious. In the only one is a tunenge ghetto interior. Sani ni bigi, kijiko ni ndogo. Kimiko ni tol kutoka kijiko uongo. One day after this, mkamisho 34. 2 days after this, mkembili zika go. Insecurity imtame, dance you on a patrol. Ina bidi ni control, mindo na mezolos ya kulus bro. Street to street side tumeeka atua. Cool kid anadhani nika warm. Ground ni kuhot. Chungu kapot. Wanita tuna beef na gava disupport. Nidishe na mapro. Body unit. Kijana unique. Nona unruly. Fully. Bad every day zina booty. Jiandudhi na dress to andudhi. Mtishe na mapro. Body unit. Kijana unique. Nona unruly. Fully. Bad every day zina booty.
Niko na mahook shinda zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata Kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Niko na mahook shinda zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata Kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Mini gangster, lakini siyo gangster jambazi. Mini gangster, boss of all bosses, gangster. Missy by na command respect. And if you get out of line, that DV attack will check correct. Right hooks and of course my left. While I stomp my Timberland boots up on your chest. Mini gangster, kumanisha I'm street smart. With my mind on my money and my money on my mind. Industry ni meifanya kashamba. Na harvest kwa cash crops, pin shows nazofanya. Do maana, media wana nipenda. Stories zangu za waweke up, so si kwa meza. Killer Friday, I'm a Sunday, pulse na buzz. They always got something to say. Uwongo umechanganyo na ukwele. Wanao waminezo story na wapapole.
Niko na mahukshi na zile za Kanye West. Niko na kauzi utawapata Kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Niko na mahukshi na zile za Kanye West.
Niko na kauzi utawapata Kahawa West.
Na mimi pia utanipata Nairobi West.
Kujonifate
Uko kwa traffic bila AC. Una scroll to malele IG. Niko na bed sitter, uko kwa bed sitter. Squeezy sura yenyewe ID. Leza drive gari mkebe na steez. Meshi saigia njeve na trees. Na mkanga sana jisikia. Na navatai kana jisikia.
Luku safi juice tanas. Good such a mood lover. Na keep time to kikutana. Na na make sure na come fast. Good manners. Good heavens. Alafu good readers.
Na kugarantee utani miss. Na kugarantee utani miss. Utani miss. Ukisha jua mbona wote. Wananita master ama daddy. Nilizaliwa na hii. Easy streets jina yangu ID. Inagonga kutoka faa kama tai chi. 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 Kama tai chi. Kama tai chi. Kama tai chi.
Lando quaro, abebo wangelero quaro, iromo dendo ya wama yo, iromo pako ya wamayo imi adhi ongora ya wanimi ya la ongora tombogi rungu nyocho lwisa tomano kumarungu nyocho lwisa umini ukinyo watch love we masando ya kama oke ukara chwonyo ni watch love mia mumumudo kama umina chibela watch love we masando ya kama oke ukara chwonyo ni watch love mia yoromudo kama.
Karibisha nani ya kodong kodong usikute vitu bila kondom kondom kuna champagne for the pain top top player best in the game kelume dance ongeza mavitu na makudade hakuna masanse kuna masensi kukatana na kukata maji ukiali kwa kwa wanati lazima makong king kong jabarangin ayy.
Isia mingi ndani ya roho jabera padi bimondi lima pocho pocho itina chiedni chunya ima ingodo unge ngato mabomba idhoda aweyo nono abebu come many time kunene unise ayo chari tezo nam ama kongeke tumbuta nye une ayo chari tezo nam kunene unise ayo chari tezo nam ama kongeke tumbuta nye une ayo chari tezo nam nyaduse nyaduse bingeni miyamo nyaduse nyaduse onge mapini go nyaduse nyaduse bingeni
samehe ilikuwa niingie church kesho nikajipata kwa fomu ya kamnyweso saiba shimegeuka jam session niko lucky sina fiance naweza rudi home any day na hii bashi na madenge na wengi wao tu ni malele jitete sijali kantalala inje leo sijali ni lazima niongeze makali juni basha mtu leo pahali so sijali sijali kantalala inje leo sijali ni lazima niongeze makali juni basha mtu leo pahali so sijali tupike sherehe hadi kesho wakulewa wacha tulewe zikisha tuongezewe hadi kesho tupike sherehe hadi kesho wakulewa wacha tulewe zikisha tuongezewe.
The vibes on vibes.
Sí.
Amejitolea haga anaitupa anaipoteza alafu anaikuta anaichokoza alafu anaisuka wapi msupa anai goggle ga ga goggle goggle 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 anazi juggle let it tumble ongeza lika kabla sija fumble nikunywa sana tears na cheki double na hizo hagan kama zitatambaruka tunakulana sana nimehata kutu roni dry sana nyama ina dai supu alini nyima sana kutu na dai mtu soda sikwe twara swara kwem supu anazi juggle ball na balls double hagani big round hagani bubble na mtoko ni daddy uso inakuwa purple anashinda mi nani napiga kai sabu anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle juggle anai juggle ga ga juggle
bim 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 ni kaki gam so si don pani kaki jana doki dang
Okay, now you're
pussy till
I
pussy
numb.
Never catch no disease,
nah, give a none. Kaka kito, fi this thing, nah, statisha. Bubble up, black, nash, kanisha. And a punking, hey, Nikita. Bubble up, kaki black, nash, kanisha. Girl, you know any one mind, know me private jet. So say the care, attack my woman, need a bo-age. Bring it on the table, Leonardo silver plate. Take it to the chef forever, love, wa meze reservate. After dinner, kuji feature, na kupull up in a bed. And a kala, nikifinya, kaki, ikinya, di dem. After kitu, fine, fast, nika piki, waka, hawa, sembe, nika finya, sawa, body, ina, die, shower, nika sema, sawa, basi. Nika va vest, yani, nika dunga top, padi, nika ngara boxer. Akili, complain, nika skanki, ya kwa sofa. Nika fika baby, la ligi, ya matopa. Nika shika dread, dealer, stingo, ya madova. Na dem kando na ni banji wa madoba Nasikia fiti ya dina mbuli ya toja Na nyadi dem nyeti dampa kamoro
Mi brini kakikam So si don kani kakija na doki dang Nifoke na ja pusi tila pusi ngam Never catch no disease na give a none
Kaka kito piki sting na statisha Bubble up kaki black na shkanisha And a pumping hey Nikita Bubble up kaki black na shkanisha
Sizi shika phone Wizi kula na redi na jani liko on Masupa jani wengi wanataka dende home Manze fede niko zafi jona dikida niko Cheki cheki niko on Sizi shika phone Wizi kula na redi na jani liko on Masupa jani wengi wanataka dende home Manze fede niko zafi jona dikida niko Jona dikida niko Lisa Nyuma jani beba mama sita Na nikifika zafi tunashikisha na isa Na jaba jeme shika flavor kalika ya pizza Shukisha Wana ni malizi Mistari na nitoka nikibonga na tapika Ndwe mana nikishika na nafanda tunapika Bili zimekuja jona fana natalika Wasupa kinisikiza wanataka kukatika Ngoma nikali sukatika na kidance Na makali juni mingi sonda shuka na madam Fune siku nejona cheke na nicheki Nataka tende kwa keni katizo na majiki Stoki mikufa sona fika di kwa fedi Nasema tani choma kumbe anasema mafegi Mingu nikisa na madoba ni harame Kudigi mina sosa tumekuja na mbali Chiki chiki niko on Sezi shika phone Kwezi kula na reju na jani liko on Wasupa juni jengi wanataka tende home Manze fede niko zafi jona diki dani call Chiki chiki niko on Sezi shika phone Kwezi kula na reju na jani liko on Wasupa juni jengi wanataka tende home Manze fede niko zafi jona diki
dani call Ati kuna kasulika laka msema nguenda kase Toto kikia na ni bamba na niwe Niko mavitu neza shukisha na we Kama ni esema etu nile Shani tadia ni kame fall bungulu Ako mabode mini koma bungulu Asha jileta nisha za machubulu Tukali nipi maga kafurisha chululu Shani tadia ni kame fall bungulu Ako mabode mini koma bungulu Asha jileta nisha za machubulu Tukali nipi maga kafurisha chululu Niko riko papa asha liya fantasy shiki Kicho ifanyi wacha maneno weka muziki Sindo wabaya izo zingine waga kiki Maheta washa geu kama shabiki Nakuja mbio sana ukirudu takuwa kaguru Mkono kiwa chini kiuno ikiwa juu Nikishika nitazama ndani chubulu Na nijona nisikia ama hauna kulu Tamu kaskari nguru Mekanika ni ya chie story ya maskuru Imebamba sana tuzitoke jusa tutaduzi Tubebe zikishika nguka pungulu Chuchu Shani tadia ni kame fall pungulu Ako mabode mini koma bungulu Asha jileta disha za machubulu Tukali nipi maga kafurisha chululu
Shani tadia ni kame fall pungulu Ako mabamba we mkoma bungulu
Asha jileta disha za machubulu Tukali nipi maga kafurisha chululu
Romeo na Juliet, Patel on a day. Pia mina die love like this. Andi Romeo na Juliet, Patel on a day. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Pia mina die love like this. Mapenzi imenoga ni kukata na shoka. Mbunani everyday pato kwa unasema shoga. Ni spoil na ganji, ni spoil na jewelry. Na mapenzi ya dhati na zozadi kwa mneti. Kwa mdomo za wase ika poli na bongo. I love wanna free, wengine wanna diss. Wakudis tuna wa dismiss. Au wana suffer, tukikula nyama. Au wana lala njaa, wana the illuminati. Ni blessings asa aja. Wanaomba kicheli land, nuzi na jaja. Wakudumu tushadumu. Eh, mwecheche. Romeo na Juliet, Patel on a day. Pia mina die love like this. Andi Romeo na Juliet, Patel on a day. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Pia mina die love like this. Na die love like this. Na die love like this. Like this.
Hakuna leo na nitaka awe kanuna wazim.
Na wazim.
Panume pandwa na wazim.
Na wazim.
Na mazim. Panuna wazim.
Na wazim.
Panume una leo na nitaka kanuna wazim.
Na wazim.
Kwanume pandwa na wazim.
Na wazim.
Na wazim. Kwanuna wazim.
Na wazim.
Na wazim. Una watika zima filka filka za kupita. Nilituta sister Rita nikawita. Zile za kikisa ni aje sister. Kaza kuni size ni kamona Batista. 2 months down sena shinda kini texta. Na blaini mimi tu she can't fuck with the rest. Nasema kakoridi ata kukua mistress. Super pasi kanisa mbono na confess. Kwanza unanibo spendi vilo unanifatili unanibo. Nani katsi unanibo. Nani unanibo hatuna leo na nitaka awe kanuna wazim.
Na wazim.
Kwanume pandwa na wazim.
Na wazim.
Na mazim. Kwanuna wazim.
Na wazim.
Kwanume una leo na nitaka kanuna wazim.
Na wazim.
Kwanume pandwa na wazim.
Na wazim.
Na wazim. Awe kanuna wazim.
Na wazim.
Na wazim. Una biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Nipo mashaulin, 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 zanipe mashaulin, shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin. Ati shafo mikono niko na shafo karata. Dance na iwe utadhani napiga kata. Dogo ya dogo asit, haraka fa haraka. Dogo ya dogo nasit, haraka fasta. Katika kakatika katika dance. Slide right, maintain balance. Slide left, and maintain balance. Recenter, maintain balance. Alafu swing na ayo, nike mikono kwa air. Tuende katika mdogo pana kaka kwa chair. Mikono position ni kama umeshika fair. Dunda na dunda na biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza kudance. Biti kidunda kidogo wenza kudance. Wenza ku nipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, shaulin, mashaulin, mashaulin, zanipe mashaulin, 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 zanipe mashaulin, 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 mashaulin.
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika ziko kama brana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai.
Safi mina ilamba kuzi yadi kukoa wana nikanja.
Ukona kwela fine. Ukona figure fine. Kila kitu yako msofa fine. Acha two step kwa land mine. So shape that thing. Wine that thing. So shape that thing. Tingisha rongosa zungusha kwela. Shape that thing. Wine that thing. So shape that thing. Tingisha rongosa zungusha kwela. Back, back, back it up. Napenda kile una clap, clap, clap.
clap it up. Ni kama round of applause. Na umedunga blouse. Msani ana blouse. Unachanganyisha bro. Kitingisha zinapingika. Walai we ni pro. Umebeba kuliko mungito ya pro. Mina let you go. Wewe siku wachi. Mina let you go. Wewe ni adi 90. So shake that thing. Wine that thing. So shake that thing. Tingisha rombo sazungusha kuela. Shake that thing. Wine that thing. So shake that thing.
Zungusha mafurumbanya, upepo runda na magunga, ulala. Jina ni bigi wakitona wanavunja, hottest in the game, lakini sio mapunja. Hadasa, zungusha hizo rasa, shakuwa hard as fuck, jua hizo marasa. Atasa, ebu wacha siyasa, unataka kunikondo, mana umeninasa. Leo ni head alafu kichapo, kichapo, kichapo. Head alafu kitako, kishandwe si unangam.
So shake that thing. Wine that thing. So shake that thing. Tingisha rombo sazungusha kuela. Shake that thing. Wine that thing. So shake that thing. Tingisha rombo sazungusha
kuela. Baby, baby, daddy, what do you need, baby, can tell me? Baby, baby, daddy, what do you need, baby, can tell me? Marina, baby girl, baby girl, baby girl, what do you need, baby, can tell me? Baby girl, baby girl, baby girl, what do you need, baby girl, tell me? My diggy diggy, my hokey di, chapero wange dongo kose di no kiki. My bukenge, wo diggy winga, wanua wela wela, wachono tenga. Epi no nida denga, chapa ilale, pink pokolu, wabi kenga. Mera angilunga gani fredo nyango chak, winyi katek, anyalo go check.
Mr. Vibes on Vibes. Anyalo kone check,
supe na magwa koka gwene pokoko. Lawe peka tonga manyo bolo bespo, choka bana pile kumchandaga. Abongon tumchandaga, jakabana pile tumchandaga. Hello, zungusha, chaza paka chini basi zungusha. Hello, inama, chaza paka chini basi inama. Hello, rombosha, chaza paka chini basi rombosha. Usipu na manyako anaheri, yuna chako chono kata poka seri. Kalando nyajo dongo habiro heri, habiro keto wika chama heri. Baby, baby, daddy, what do you need, baby girl, tell me? Baby, baby, daddy, what do you need, baby girl, tell me? Baby girl, baby girl, baby girl, what do you need, baby girl, tell me? Baby girl, baby girl, baby girl, what do you need, baby girl, tell me? Baby, baby, daddy, what do you need, baby girl, tell me? Baby, baby, daddy, what do you need, baby girl, tell me?
DJ Shinsley.
Bringing you the best mix of music from across the globe. It's
none other than DJ Shinsky, live in the mix. For free downloads, check out DJShinsky.com.